Majengo sokoni music.
It's the kids, baby.
Hey, sumeanza chini, 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 chini. Tukichanga msini, 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 msini. Cha kwanza uzuri unao, cha pili unadharau. Toka enzi underground paka sasa nami hela. Nami hela. Tukwa wote paka nami hela. Nami hela. Wanaomba visa kwa na we. Yeah, sound is out, mchicha Mary Jane. Napiga Sarah Kaspar na we. Wanandisi mimi mdogo, mdala we, mdala we. Yeah, furaha tupu sahu pain. Naona you are ex-boyfriend and I complain. Hey, mambe mikichwa kwenye train. Neno langu kwako moja, anyola lane. Na umbile lako ndo na data. Na sura yako ndo na fiata. Nasimamia tunakucha. Nikihama kikumekucha. Toto mtamu fiska pewa bucha. Na kila kukikucha na chuja. Hey, sumeanza chini, 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 chini. Tukichanga msini, 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 msini. Cha kwanza uzuri unao, cha pili unadharau. Toka enzi underground paka sasa nami hela. Nami hela. Tupo wote paka nami hela. Kwangu mina real love. Mademu wa mjino anaigiza filler. Madanga wago peka vile thriller. Tumetoka mbali kiaskari we keep it real love. Penzi mara kama ukuta wa Berlin. Toto wa kiafrika ito anakuita melanin. Wengo ananpiga vita nkunja ndito kwa na mimi. Mira zidisha mikuro na zidisha melodi. Ushindi gogo tatu kwenye mapenzi mifiatu. Utamu wako baby walo swambie watu. Watu wakinundia team, mademu rusha steam. Uchacho wao fake ata kinwe candy. Nasema, yeah, nasimamia tunakucha. Nikihama kikumekucha. Toto mtamu fiska pewa bucha. Na kila kukikucha na chuja. Hey, sumeanza chini, 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 chini. Tukichanga msini, 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 msini. Cha kwanza uzuri unao, cha pili unadharao. Toka enzi underground paka sasa nami hela. Nami hela. Nami hela. Call me music.